When we're preaching passages like this, it is often good to think of other examples in Scripture to explain the principle.
Tunapokuwa tunasoma vifungu kama hivi, ni sharti tuwe tunawazia baadhi ya vifungu ambavyo vinaingiana na hiki.
First, we explain what Jesus means by these words.
Kwa njia nyingine tunastahili kueleza Yesu Kristo alimaanisha nini kwa maneno haya.
And then we look for examples both in the Bible and illustrations in our own life which give examples for the truth that is taught.
Kwa njia nyingine tunatumia hivyo kuwa tunatumia kama mifano katika maisha yetu wenyewe tunapokuwa tunafunza.
Remember the sinful woman at the end of Luke chapter 7 who cried and got Jesus' feet wet with her tears.
Luka 7 kuhusu mwanamke ambaye alihuzunika na kilia huko akipanguza miguu ya Yesu kwa nywele zake.
Now why was she crying when she was there standing next to Jesus?
Ni kwa nini alikuwa analia akiwa mguuni pa Yesu?
What was she sorry about?
Alikuwa anahuzunika juu ya nini?
Sorry for her sins, for the things she had done.
So if I steal, should I cut off my hand?
No. Yes, anauza je ikiwa na utaiba, utaenda kukata mkono wako? Eh?
If I have a problem with lust, should I pluck my eyes out?
Na ikiwa uko na tabia ya kuangalia wadada vibaya, utaenda kung'oa macho yako?
Okay, here's why he doesn't mean that. I'm going to tell you why.
Na angependa kuelewa ni kwa nini hamaanishi hivyo.
Where does sin come from in a person?
Dhambi hutoka wapi katika mtu?
Does stealing come from my hand?
Je, wizi hutokana ndani ya mkono wake?
Does lusting come from my eyes?
Tamaa hutoka kwa macho?
It comes from my
heart. Kwa moyo.
A blind man can still lust.
Hata mtu ambaye haoni kipofu anaweza kuiba.
Because sin comes from my heart.
Kwa sababu dhambi inatoka ndani ya moyo wako.
So Jesus does not really mean cut off your hands and pluck out your eyes.
Yesu amaanishi kwamba kata mkono wako na utoe macho yako.
He just means be serious about being holy.
Anasema uhakishe utakatifu wako.
Amani moyoni mwangu kwa Yesu mwokozi wangu. Sina shaka kamwe kwa sababu yeye yuna mimoyoni mwangu. Matumaini yangu ni ya hakika katika mwokozi wangu. Mungu zangu dhahamu zime moyoni mwangu kwa Yesu mwokozi wangu. Sina shaka kamwe kwa sababu yeye yu nami moyoni mwangu.